Kanda mbili, wekaisa wabaisa ngingingi kisha, achia viwili, kimoko tafanya ndingi. Oh my baby, give me your love, I'm gonna crazy. Hape kupeku nitoke na tege nichechame. Najidai, 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 kuwa na wewe. Nasiki nai, nasiki nai, nasiki nai, unipacho kwa ufore. Najidai, najidai. Tafarani, kitembea gafutani, kanabandisha gangu maruani.